dagaalka israeliya xamaas ayaa noqday mid sababay dhimashada ugu badan ee wariyaasha ka shaqeeya goobaha colaadaha wariyaasha ka howlgala dalalka soomaaliya myanmar nigeria ukraine iyo ruushka ayaa iyana wajahaya dhibaatooyinka goobaha colaadaha barnaamijkeenna toddobaadkan waxaan ku eegaynaa halista ay wariyaasha ka soo warrama goobaha colaadaha la kulmaan aan ku bilowna ee dagaalka xamaas iyo israel wasaaradda caafimaadka ee khaza ayaa sheegtay in dad ku dhow 830,000 oo qof ay ku dhinteen khaza muddo ka badan 8 bilood oo uu dagaalka socday dagaalka waxaa kaloo ku dhaawacmay dad ka badan 580,000 oo qof tan iyo markii uu bilowday weerarka israel ee khaza ee ay kaga jawaabaysay weerar ay xamaas ku qaaday israel 7-dii bishii oktoobar ee sanadkii tagay qiyaastii 1,400,000 oo falastiiniina ayaa ka qaxay waqooyiga khaza oo gabaad u raadsaday magaalada rafax ee dhinaca koonfureed ee xadka khaza iyo dalka masar dadka 830,000 ka badan ee ku dhintay dagaalka khaza waxaa ku jiray wariyaal sida ay sheegtay hay-adda u dooda xuquuqda wariyaasha ee c b j la soo gaabiyo ee fadhigeedu yahay magaalada new york ee dalkan maraykanka hay-addu waxay sheegtay in baaritaano ay samaysay ay ku ogaatay in ugu yaraan 108 qof oo isugu jira wariyaal iyo howlwadeenno warbaahineed lagu dilay dagaalka khaza taasoo ka dhigan sida ay hay-addu sheegtay waqtigii ugu dhimashada badnaa ee soo mara wariyaasha tan iyo markii ay hay-addu bilowday inay xogta wariyaasha ururiso sanadkii 1992 wariyaasha ka soo warrama goobaha colaadaha ayaa la kulma xayiraado iyo halis ka soo wajahda kuwa dagaalamaya iyadoo qaar ka mid ah wariyaasha ay ku dhimanayaan colaadda dagaalkuna uu sii baahayo waxaa dhinaca kale sii wiiqmaya awoodda ay u leeyihiin wariyaashu inay furimaha dagaalka ka soo warramaan qaar badan oo ka mid a wariyaasha ayaa ku nool magaalada khaza gaar ahaan magaalada rafax wariyaasha ka shaqeeya khaza ayaa sheeko kasta oo ay soo tabiyaan waxay noqon kartaa middoodii ugu dambaysay mar kasta oo ay dibadda u baxaan ama habeenkii ay hurdaan waa la mid muctasim murtaja waxa uu ka mid yahay wariyaasha falastiin ee khaza ka howlgala
xaaladda khaza aad bay u adag tahay in xogteeda laga soo warramaana kaba sii adag qofku wuxuu ku dhiman karaa isagoo soo tebinaya warka ama muuqaallo
iyadoo ay ku xiran tahay hadba cidda soo tirisay ama soo gudbisay tirada wariyaasha lagu diray khaza 4 bilood ee ugu horreeya dagaalkan ayay ku kala duwan yihiin israel iyo falastiiniyiinta laakiin tirada kasta waxay muujinaysaa in wariyaal badan la dilay hay-adda difaacayaasha xuquuqda wariyaasha ee c b j ayaa soo warisay in 580 wariye lagu dilay dagaalka halka qaramada midoobayna ay soo tabisay 110 wariye wariyaasha ku sugan khaza ayaa soo sheegaya in tiradu ay gaarayso 130 murtaja waxa uu leeyahay halista ay naftoodu ku jirto khaza ayaa ka dhigaysa warbixin kasta oo ay ka soo diraan mid dunida muhiim u ah
By restricting journalists and reducing their mental strength, they can stop journalists from delivering the news professionally.
Haddii la xadido wariyaasha, waxay taasi xadidaysaa awoodda maskaxdooda, waxaanay ka joojinaysaa in ay warka u soo gudbiyaan si xirfadi ay ka muuqato. Marka ay dilaan wariyana, waxay sii kordhinaysaa diiranaanta iyo nafuurnimada wariyaasha si ay u soo gudbiyaan sheekada dhabta ah.
Gudaha khaza, wariyaasha waxay leeyihiin awooddooda wartabineed waa mid sii nuxuusaysa waatan islaam izanuun oo ka tirsan telefishinka t v ee falastiiniyiinta
waa dagaal jiha kasta lagaga soo qaaday wariyayaasha iyo bulshada oo dhan ciidamada israa'iil waxay mararka qaar jaraan isgaadhsiinta taasoo yaraysa awoodda aanu u yeelan karno inaannu wararka soo tebinno amaba aannu xogta ka helno meelaha naga xadidan gaar ahaan dhinaca waqooyi ee khaza eena lagu qasbay inaannu ka soo cararno
khaza oo keliya ma aha ee xitaa waxay wariyaashu halis kala kulmaan ka soo warramidda dhulka daanta galbeed ee maamulka falastiiniyiinta xarunta u ah waliid al cumaari oo ka tirsan xafiiska telefishinka al jaziira ayaa v o eda uga warramay halistaasi
xaaladdu waa mid aad noogu adag dhammaanteen keliya ma aha wariyaasha al jaziira laakiin waxaa muuqata in annagu aan nahay kuwa khasaaraha ugu badan uu soo gaarayo maadaama aan ugu firfircoonnahay marka ay timaado ka soo warranka dagaalka khaza oo aynu doonayno in wax kasta oo khaza ka socda aan ka soo warranno xitaa meelaha aadka khatarta u ah.
Qaar ka mida wariyaasha ka soo warrama howlgallada militari dhinac ay doonaanba hajiraane waxay mar walba la kulmayeen xayiraado iyo shaqooyinkooda oo lagu horjoogsado. Anaad Sara Gusti waxay ka tirsan tahay urur ay leeyihiin suxufiyiinta Israa'il, iyadoo VOA-da u warramaysay ayaa waxay tiri:
In general, it's challenging to cover military operations in the West Bank, in general, even before October 7th, especially for Palestinian journalists, but also for Israeli journalists. The Israeli journalists can hardly go into
in howlgallada military laga soo waramo xitaa dagaalkan ka hor gaar ahaan way ku adkayd wariyeyaasha falastiiniyiinta laakiin kuwa Israa'il laftooda waxa aad ugu adkayd inay tagaan meelaha ay falastiiniyiintu maamulaan mar walbana ma helaan galaangalka ay u baahan yihiin
wariyeyaasha falastiiniyiinta ayaa weeraro kala kulma yahuudda aagaasi la dajiyay iyo xitaa ciidamada falastiiniyiinta iyo kuwa Israa'il waa kan Nasir Abu Bakar oo madax ka ah urur ay leeyihiin wariyaasha falastiiniyiinta oo loo soo gaabiyo BJS oo isna u warramayay idaacaddan VOA-da.
I released the stickers that I am from my car because it is target for the Israeli army and it is target.
Gaarigayga waxaan ka furay warqadii igu dhagaray oo muujinaysa inuu gaari wariyeyahay. Maxay yeelay wariyaasha waxa ay bartilmaameed u yihiin militariga Israa'il iyo yuhuudda la dejiyay dhulka falastiiniyiinta gaari kastoo saxaafadda weerar ayuu kala kulmi karaa
ka hor colaadda hadda ka socota Gaza wariye Nasir Abu Bakar ayaa Israa'iliyiin badan ku eedeynayeen inuusan dhexdhexaad ka ahayn oo uu u dhaqdhaqaaqo falastiiniyiinta iyo inuu bixiyo faallooyin Israa'iilid ku ah dowladda Israa'il ayaase marar badan beenisay inay beegsato wariyaasha afayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee Israa'il ayaa VOA-da ugu sheegay qoraal email ah in ku dhawaad kala bar wariyaasha la dilay ay argagixiso ahaayeen laakiin hay'adda difaacyaasha wariyaasha ee CBJ ayaa xaqiijisay in ka badan 58 wariye lagu dilay Qasa iyo daanta galbeed 4 bilood ee ugu horeysay dagaalka ku dhawaad dhammaan wariyaashuna ay ahaayeen falastiiniyiin waxa kale oo hay'addu ay soo warisay in xurriyadda dhaqdhaqaaqa wariyaashu uu aad hoos ugu dhacay gobolka iyadoo bara kontrool iyo xayiraado kale ay ka jiraan daanta galbeed sida ay hay'addu sheegtay aad bay halis u tahay tusaale ahaan inaad ka tagto magaalada Jenin oo aad aado dhinaca Hebron ama Bethlehem wax fududna ma aha way adag tahay waana halis ka imaanaysa sida wariyaasha falastiiniyiintu ay ku doodayaan ciidamada militariga Israa'il iyo Israa'iiliyiinta dhulkaasi xoogga lagu dejiyay sida uu ku doodayo Waliid Al-Umari.
They targeting the Palestinian journalist, they will targeted also, targeting also his family and they will complicated the life for them.
Waxay beegsadaan wariyaasha falastiiniyiinta qoysaskooda ujeedkuna waa in nolosha lagu adkeeyo.
Qaar ka mid ah wariyaasha falastiiniyiinta ayaa degsada qorshooyin ku aadan ka soo warramida goobaha colaadaha iyo dhibaatada ka jirta. Laakiin si taasi ka duwan, wariyaasha Israa'il waxay diiradda saaraan ka hadalka la haystayaasha Israa'il ee weli Hamas gacanta ugu jira iyo weerarkii 7 Oktoobar ay Hamas ku qaaday Israa'il ee ay 1,200 qof ku dhinteen. Marka la eego warbaahinta Israa'il iyo dhagaystayaasheeda, wariyaasha waxaa laga filayaa in warbixinadooda laga dhadhansado wadaniyad sida ay sheegtay Anad Saragusti, madaxa midowga suxufiyiinta Israa'il.
I can tell you that the audience really want the journalists to rally around the flag and they don't want to see any criticism. They are not open.
Waxaan sheegi karaa in dhageystayaasha Israa'il ay doonayaan in wariyeyaashoodu ay calanka u hiiliyaan, mana doonayaan inay arkaan dhaleecayn. Ma aha dad u furfuran oo dhageysan kara wararka xaaladaha bini'aadaminimo la xiriira ee dhinaca kale. Haddase ma xakamayn karaan ka soo warramida xaaladda bini'aadaminimo ee Qasa, inkastoo aanay dan ka lahayn oo aanay doonaynin inay maqlaan, dadku waxay weli ka hadlaan wixii ka dhashay weerarkii 7 Oktoobar.
Awoodda uu wariyaha u leeyahay inuu goobjoog ka noqdo colaad oo uu la hadlo kuwa sida tooska ah ay u taabanayso waa qayb muhiima oo ka mid ah shaqada wariyaha iyo warbaahinta madaxa bannaan. Dalka Ukraine, wariyaashu waxay adeegsadaan xirfadooda si ay u diiwaangeliyaan cadeymaha la xiriira dembiyada dagaalka. Mashruuca loogu magacdaray isla xisaabtan waxa uu ujeedkiisu yahay inuu wax ka bedelo xuquuqda aadanaha ee dunida iyo baarista ay wariyaasha iyo warbaahintu samayso. mashruucan oo ay soo aasaastay Janine Di Giovanni oo ah wariye ka soo waranta arrimaha xuquuqda aadanaha baarisna ka sameysa goobaha colaadaha waa mashruuc u dagaalamaya cadaaladda iyo isla xisaabtanka xilliyada dagaalka waa tan aasaasaha mashruucan Janine Di Giovanni oo VOA-da uga warantay
I've always worked in conflict zones, war zones, or the aftermath of war, and I've always...
Waxan mar walba ka soo warrami jiray goobaha colaadaha. Waxan soo ururin jiray marag furka dadka ka badbaada. Waa inay jirtaa cid waxaasi diiwaan gelisa. Waxan filaya in dhammaan meelaha ay dagaaladu ka socdaan ee ay dadku ku silicsan yihiin si isku mida loola dhaqmo oo tacadiyadaasi la diiwaan geliyo.
Someone has to keep a record of that.
Mashruucan ayaa isugu jira u qareemada iyo wariyanimo, tababaro la siinayo wariyasha, kooxaha cilmi baarista ee tacadiyada diiwaangeliya, ururinta iyo ilaalinta markaatiyada si hadhow loogu isticmaalo dacwadaha maxkamadaha. Waa tan Janine Di Giovanni oo mar kale ka warramaysa ujeedada mashruucan.
In the short term, working with prosecutors, working with advocacy,
waqtiga gaaban waxaan doonaynaa inaan la shaqeyno dacwadoogayaasha iyo kuwa xuquuqda aadamaha u qareemaha muddada fogna ujeedkeennu waxa uu yahay inaan cadaadiska saarno qaramada midoobay iyo dowladaha si ay muddo dheer u xusuustaan waxa dhacay
muddo laba sannadooda oo uu ruushku duulaan buuxa ku hayay ukraine mashruuca waa mid sayska u dhigaya dacwadaha mustaqbalka ee dembiyada la xiriira dagaalka Natalia Gumenyuk waxay hormuud ka tahay koox fadhigoodu yahay Kiev oo ka tirsan mashruucan Reconin oo xoogga saara la hadalka dadka dagaalada ka badbaaday iyo marqaatiyasha dambiyada dagaalka.
So everybody to whom we talk potentially are eligible to speak at court. In the cooperation with international analysts and lawyers, we developed this methodology.
Cid kasta oo aanu ka hadalno waxaa hubantaya in xaq ay u yeelanayso inay sidoo kale maxkamad horteed ka hadasho iyagoo kaashanaya sharciyaqaanada caalamiga ah iyo dadka wax oo darosa. Waxaan samaynay hanaan waxa ay sheegayaan aan ka dhigayn oo kaliya xog la siiyo warbaahin, laakiin sidoo kale ay dacwad oogayaasha iyo hay-adaha sharciga ee Ukraine ay u adeegsan karaan cadeyma ahaan.
Xukuumadda Moscow ayaa beenisay inay gabood fallo ka geysato Ukraine, xitaa iyadoo qaramada midoobay ay sheegtay inay diiwaan gelisay xeelado ay sheegtay inay dowladda Ruushka adeegsato oo ay ku dhinteen 10,000 oo qof, dad ka badan oo rayida, afduubka kumanaan caruura iyo kufsiga oo hub ahaan loo adeegsado. Waa tan Natalia mar kale.
We see that the same commanders are still, you know, shelling the rockets indiscriminately into the civilian infrastructure, into the train station.
Waxaan aragnaa in qaar ka mid ah taliyayaasha Ruushku ay ciidamadooda ku amraan inay si aan loo meel dayin ay u duqeeyaan goobaha dadka rayidka ah, boostejooyinka tareenada, guryo, meelaha laga dukaameysto iyo wixii la mid ah. Waxayna isticmaalaan ciqaabo isku mid ah sida jirdilka, dadka oo koronto lagu qabto, waxaanay tacadiyadaasi ka geystaan magaalooyinka Bredisk, Kherson, Kashkovka iyo Isiam.
Dhibaatooyinka loo geysto wariyaasha ayaa sidoo kale laga soo wariyaa dalalka Nigeria, Myanmar, Soomaaliya iyo meelo kale oo caalamka ah. Soomaaliya ayaa kaalinta 104-aad kaga jirta liiska 180 waddan oo hay'adda wariyaasha aan xuduuda lahayn ay gelisay waddamada halista ay kala kulmaan wariyaasha sanadkii 2022. In ka badan 50 isugu jira wariyaal iyo shaqaale warbaahineed ayaa lagu dilay Soomaaliya tan iyo sanadkii 2010, taasoo Soomaaliya ka dhigtay meesha ugu halista badan Afrika ee wariyaashu ay ku shaqeeyaan. Faarax Cumar Nuur waa madaxa ururka suxufiyiinta Soomaaliyeed ee loo soo gaabiyo FESOC ee fadhigiisu yahay magaalada Muqdisho. Barnaamijka Eleyska VOA-da ayaa weydiiyey halista ay wariyaasha kala kulmaan goobaha colaadaha gaar ahaan Soomaaliya.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Colaad aad aan maasan tahay. Wariyaasha Soomaalida maartay waa horta waxay u qaybsan yihiin qaar madax bannaan oo iskadoo shaqeysta, qaar xarumo iyagana ka shaqeeyo oo laakiin warbaahinta madax bannaan ku jira iyo kuwa dowladda u shaqeeya. Marka dhibaatooyinka way kala badsadaan, kuwa madax bannaan dhibaatooyin badan baa haysta oo marka goobaha colaadaha marka laga hadlayo matalan, iyagoon cidna u tirsaneyna maartay marka qaarkood tuhmaa inay meel ka tirsan yihiin. Marka labada dhinacba maartay colaada saameyn ay labada dhinac iska soo horjeedaba ay colaada u qaadi karaan. Matalan marka laga hadlayo dowladda waxay muxuu ahaa dagaalku la jirtaa Al-Shabaab, waxaa raaca ciidamo wariyaal, waxaa raaca inta badan oo dowladda u shaqeeya, kuwaas dowladda ay ku jiraan, wixii soo gaara dowladda ay mushaar ka qaataan xarumaha ay ka socdaan, kuwan kale maartay madax bannaan amaba xarumaha iyagana madax bannaan ka socda oo iyagana raba inay dagaaladaas ka soo warrabaan markay meelaha tagaan, si madax bannaan horta muu socon karaan, laakiin badanaa waxay raacaan ciidamada dowladda amaba dad wufuud ah oo markaas meelaha u dhow dagaalka tagaya oo dowladda xageed ka socda. Marka caqabadaha iga haysta waxa waaye, horta kow caymisna kuma jiraan, magdhow la siinaya maal hadday meeshaas ku dhintaan, oo badanaa gobollada way ku kala badan yihiin, meelaha qaarkood wariyaasha gaarka oo maba taganba madax bannaan ma tagaan meelaha oo dagaalada deegaanada qaarkood, deegaanada ay ugu badan yihiin waa deegaanada maaragtay galmudug oo kale oo wariyaasha ay raacaan, ciidamada ay raacaan, saraakiil iska raacaan, saraakiishaasa maaragtay xoogaa iga daneeya, laakiin waa dad hadana caymis aan ku jirin oo khatar badanna maaragtay la kulmi kara. Mid ugu dambeysa oo kale hadda oo la xiriirtay galmudug ka dhacday ee cabudwaq dagaalada Beeleed, wariyaalaha maaragtay la socday ciidan booliis ah, ciidanka booliiska meesha lagu dilay, iyaga laftooda khatar ay galeen marka wariyaashii oo ciidankaas la socday. Dhulka meelaha qaarkood waa miinaysan yahay, aad taxadar badan iyo waxyaaba maartay miinada maartay kaga taxadaraan ma haystaan, waxay khatar ugu jiraan maartay hadii in la qabsado la afduubto, in muxuu ahaa la dilo, in la jirdilo kadib ma laiska sii daayo magaalooyinka, xataa marka la joogo arrimaha colaada markay ka hadlayaan iyo ama arrimo qaarkood markay hadlayaan Soomaaliya dhamma marka la fiiriyo, marka laga hadlayo wadan colaadeeda loo qaataa sida dunida ay rumaysan tahay, marka colaadaas la rumaysan yahay, khilaafyada markay ka hadlayaan oo kale, khilaaf siyaasadood markay ka hadlayaan, waxay la kulmi karaan dhibaato maaragtay in la xiro, la jirdilo, caqabadahaasa ku yimaada. Marka guud ahaan marka dhibaato waa qabaan mar walba, haddii dowladda ka tirsan yihiin waa qabaan, haddii madax bannaan yihiin waa ugu sii daran tahay, ma caqabadaas badana haysta.
Waa gartay Faarax, maxaad nooga sheegi kartaa dhibaatada wariyaasha soo gaartay ama ka soo gaartay goobaha colaadaha sanadihii ugu dambeeyey, haddaad tusaale ahaan usoo qaadato
dhibaatooyinka? Haddaan kasoo qaato keliya sanadkii 2023-2024 badanaa warbixinaan soo saarna, warbixintan ugu dambeysay keliya markaan ka hadlo oo la dhihi karo waa sanadkii xoogaa oo loogu yaraa dhibaatooyinka ay ugu yaraan wariyaashii soo gaaraan, ha isugu jiraan kuwa dowladda iyo kuwa maaragtay private-ka amaba madax bannaanba, dhibaatooyinka soo gaaray waa markii la dhihi karay way ugu yaraayeen. Taas micnaheedana ma ahayn in muxuu ahaa colaadii ay iyaga laga joojiyey iyo jir dilkii iyo dilkii laga joojiyey maaha, ee waa un cabsi iyaga xaggooda ka timid oo aada maaragtay ay isu ilaalinayeen. Marka waxaa jirtay May 2023 ilaa May 2024 waxaa jiray in xarig loo geystay 20 wariye, mid baa jiray oo la jirdilay, hanjabaadaha way iska badnaayeen oo maaragtay qaarkoodna way uga carareen wadanka, 3 wariyo la dilay jirtay, mid la afduubtay waa jiray, hal radio station oo maaragtay iyo hal television oo iyagana oo la weeraray jiray. Marka waa markii ugu yareed oo sanadooyinka lasoo dhaafay aan dhihi karno waaba ka badnaayeen sanadkii ka horreeyey oo 2023, sanadkan ugu yaraa waa tan. Waxaa keentay inay wariyaashii ay la qabsadeen cabsidii iyo maaragtay dadaadii iyo wixii lagu hayay, marka taasaa keenaysa marka inay maaragtay guud ahaan ay iidana yaraadaan.
Ugu dambeyntii wariyaasha galaangal ma u heli karaan ama ma u haystaan inay ka soo waramaan meelaha ay dagaaladu ka dhacayaan oo furimaha dagaalka?
Wariyaasha galaangal badan uma laha inay meelaha goobaha colaadaha kasoo hadlaan ilaa ay raacaan madaxda dowladda amaba madaxda odayaasha dhaqanka ee meelaha qaarkood raba inay colaada soo damiyaan oo kale. Matalan halkan Sheikh Shariif madaxweyne hore ayaa mar tagay meel halkan oo colaadihii dhexdhexaadinaya isaga iyo guddiyo badan, marka wariyaal xoogaa dhowr la socday oo meesha tagay oo bil ka badan baxtaa meesha joogay, kuwaas markaas waxay haystaan ammaan xagga maaragtay cidii markaas mas-uulka ka ahayd. Dhinaca dowladda saasoo kale, haddii wafuud ay jiraan inay meel kormeeraan oo meel la tagay ama la xiray amaba maaragtay qabiilooyin maaragtay la heshiisiinayo ay raacaan, waa dhacdaa in muxuu ahaa wariyaasha ay meeshaas ay tagaan galankaas u yeeshaan. Laakiin mararka qaarkood waxaa jira wariyaal iska madax banaan oo dhulal maartay oo muxuu ahaa oo hadda nabadgelyadooda xoogaa ay roon tahay oo ay tegi karaan oo colaadna ka jirjirtay inay tagaan, masalan qabiilo ku dagaalamay amaba dowladda iyo kooxaha kale ku dagaalamayn. Dhulal hadda maartay xoogaa la tegi karo dadkii kusoo noqday markay arkaan inay warbixina ka doonaan oo markay tagaan maartay kasoo warraman. Inkastoo hadday si madax banaan isaga socdaan oo meesha ay tagaan ay la kulmi karaan dhibaatooyin aada, madaxda markaa meesha joogto kale ay la kulmi karaan. Haddana mar walba wareysha laftigooda waxaa u fiican inay helaan ogolaansho meeshii markay tagaan inay ka warrami karaan xaaladda markaa nolosha meesha markaa meesha ka jirto. Dhibaatada kale galaankalka u diidaya inay meelahaas oo kale tagaan waxaa waaye in marka meelahaas ay tagaan laga rabo inay warbixino qurux badan oo keliya ka sameeyaan, laakiin caqabado badan oo jiro maartay markii ay sameynayaan ciidamada dowladda oo kale amaba ciidamada gobolada jooga oo kale sameynaya in muxuu laga warramo inay diidayaan si qurux badan keliya in looga warramo keliya ay rabaan. Marka galaangalka magaalooyinka markay joogaan ama warbixinada ay helaan urursadaan iyay sheegaan khaladaadka iyo waxyaabaha dhaca badanaa maata wariyaasha cabsi badan ay ka qabaan inay ka warramaan arrimahaas.
Inkastoo hay-adaha xuquuqda aadanaha iyo kuwa u dooda wariyaasha ay mar walba eedeeyaan maamulada ka jira Soomaaliya, haddana mas-uuliyiinta dowladda dhexe iyo kuwa goboleedyada waxay mar walba beeniyaan in hay-adahooda ammaanka ay mararka qaar beegsadaan wariyaasha. intaas ayaan dhegaystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkii ilayska v o eda oo aan toddobaadkan kusoo qaadanay halista wariyaasha caalamka kasoo wajahda kasoo warramidda goobaha colaadaha. barnaamijka ciddii uu sheego waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee v o a somali com ama boggeenna facebook. intaan barnaamij midka la mid ah dib dambe ugu kulmaynana waa maxamed colaad xasan oo idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo.